Abasajja bayitirira ebyogo.
Yoli,
ndese nyama.
Daventura, njagala nyama.
Basijja kuyira.
Bana bala gyobeera gyomalira ebintu ebirungi ng'otuleetera buno. Buno!
Yeah.